Akatunuulira ekifaananyi ky'omusanvu. Mu kifaananyi kino twagala tulabe omusajja ayitibwa Sitefano. Yali omu ku bakkiriza abaayagala ennyo Katonda. Era n'ayamba nnyo abantu ng'ababuulira ku bikwatagana ne Yesu. Naye abamu ku bantu tebaamwagalira ddala. Era ne bamwogerako eby'obulimba nti yali ayogera ku mateeka ga Katonda ng'agabuzaabuza. Era ne balyoka bakwata Sitefano ne bamutwala okwozesebwa. Bwe baali nga bali mu kkooti, Sitefano n'alaba okwolesebwa. Yava agamba,
"Laba, Yesu ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda."
Kino kyanyiiza nnyo abakulembeze. Ne bagamba nti Sitefano ayinza atya okugamba nti Yesu ali ne Katonda, era nti Yesu ddala yali kumpi ddala awo ne Katonda. Tebaayagala Sitefano kubabuulya bw'atyo kubanga tebaayagala kutegeera kumanya nti Yesu Kristo yali mulokozi waabwe. Baava bakwata Sitefano ne bamufulumya ebweru ne batandika okumukasukira amayinja. Sitefano bwe yali agenda okufa n'asaba.
Oh Yesu, abantu bano tobawulira mu musango.
Olwo n'alyoka afa. Omu ku bavubuka Abayisirayiri yali nga atunula. Era yali akutte amakanzu ag'abantu abakulembeze. Muyinza okumulaba ng'ayimiridde mu kifaananyi awo. Omusajja ono baali bamuyita Sawulo. Naye yasuubira nti engeri esinga okusanyusa Katonda kwe kuyimiriza abalokole abo. Sitefano yafiirwa mu bulumi obw'ekitalo. Naye teyeemulugunya n'akatono. Weewuunye yasabira n'abo abaamukuba amayinja. Neewuunya oba bameka ku ffe abayinza okukola nga kino Sitefano kye yakola. Kati wuliriza Matayo esura 5:11. Mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo kibi okubavunaanya nze. Musanyuke mujaguze nnyo, kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu. Kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe.